Eden gondi yam de joy mitaji sapo e joy woni ko vitori kibaruji modde fulfulde commune Omar Hamad Jangata Abdul Kader Chombiano do masinaji ander ko e kibaruji medeni en kala e vide hitande mubereni ko ya warta moteje kada to endam belle yara region Tillaberi dum woni ko do rimana bibbe wuraton der kibaruji meden nanan Baile fu woni heba ka farluma ku jeddi je nayni ko Nigeria mabbiti posita kerol mun hedde e leydi Nigeria on nanan ko horejo lumobe mo dunga si region sender halido majjo nanni fa hande der yeter meden pindina en jatana to enda zender to jaten kalen do fille nyaw coronavirus no wontirito Kari jamirtama yerno kalirnomi ender kibaruji meden kenga non procureur Masudu kite region do somaudo nanga vitino rede nyame. Oha baridu heba kena nato polisiji nokuam. Procureur do soodo ni jungo muntawa kena na lei fila simogol vitingol kulentereje bie tete drogo yeru na habaru goto on. Giwira ni minton kobandi mintawado tomodeoso famini domachu. Sapo e tati lewru janvier dubu jinaji didi e noga e sapo e tati lewru janvier dubu jinaji didi e noga e go itande mubere ni mbien kohorebe ardibe hazi rezion Tillaberi koji la wala lamu hadu de ya warta moteje jemma ila nyaloma. Misali irikole departement belle yara chagala wakati on bipe urape notom ya mondira dume wani kodun riba nidu e farlabi ndena kudi nani kowape mape kali kwa asa mwumini bandi mifamini.
Wallahi mine e gorraabe amin fu der motoji di min goni min ngada gorna amin idi der cuudi idi dessi undo wala no beedami minen der sadarama mawdo gandeni a jontado ada yidi jawdoda jaha lokturore no johirta sukaabe amin nani no gidi teni no gidi recreation ankay fu ciedeno illa di paddama der sadarama tamin goni sayni munya
ay woraindi har kakal su
sandai ka kandigi ci
jadali ko dum waddi hande nde en jeewi wadobe kabuka ngala lumo tobe ben e ko emu do moteje nyamta lumoji din miden jama e gomnanti yewa fi o gam dun talkin dini leetin
dama ina labo talkandi
ruo iddi yongo e gidi amin paddol motoje de hana gacce gonu gande jewama do majji bibbe bombe gonno gada bonon daji mabbe ko sadarma on duudi wadi motoje de darna sedda de fu haaydo der laddeji be gondi be gada bonon daji mabbe
ngai hasaro wote
nani favare joni bi rafi kajara hakilo fukingo tawado donder lady made Niger mballa kaisu kabe umma tore kani wadude gam hebande o fimo sal dum woni korobatu joda kalem mo bibbe wura departement gote region Tillaberi jangobe universite nyame kebi wadde do doni wakati ni ardido hore baton ibun isa abdul majid hore jo fedde sukabe umma tore gam yadu yeso be bi mballaga bibbe umma tore lady Niger der fi rafika jarande nago idun nafa gomnati sanani ko musel deji famido
en tant que jeune nous sommes
minen chukabe ummatore minen dum hani yewude arande fu minen dum miden godi balla kamin gaddata har ko darata labi ko watta rafike joram hakkilu fukkingo go hebane musola arande ni sukabe ummatore de enden no hani jodo no hala chakam hana du jangobe ben tan fahe be gala he jande dum jodo dum halda dum tayko ko watta dum heba musola golle hirnyere dum bonda ku ko wona no wadi der leedi gomnati kandu no hani no wattude jungo ko watta gadol joda hale mabbe o enden hoya rafi ko wada hunta hajum dundu no tawe der kulle gonde no gatta sukabe ummatore de enden der gadol golle bonde gomnati de hebani be kobe gada no wodi sanni gomnati fa handen no hani durwano ko watta domobe leydi he himbe leydi nar ko lodira gollita wolare ni de wala chaka mabbe to tammude kebul mosala on enden ti
satisfaction a travers cette menace de sécurité
Don Zender, sudu hokobe habaru ilu kenga nohe sigilade waɗande jande ekkintinol ko watto hokkoɓe habaru nokkure nden en nogayo ɗum dow tawa kenana nder lawol surude woldeji ko watta. Ibrahim Haruna Ila ardiɗo suudu hokkoɓe habaru mo région nani ko wiyali Keita.
Comme vous le savez, le ministère de la santé
hanono ɗum haalira fa himɓe fuu nani ministére kawjiiɗo cellal himɓe leydi wi'i kawriiɗe kaɗe toɗe gaɗe himɓe foto ko hennon fuu ndenne ko haani du woni himɓe ɗowtano laabi ɗi annda ko hanuno minen to amin kam wonno min paɓɓina hawrine amin de annda amma dalila wakkati keɓaɗo gam cuɓakiji ɗi annda waddi komin mbi'i ɗum hoyna kokkoɓe habaru ɓen kawre ɓe keɓa pirtol ko'e dow noɓe gaɗira golleji maɓɓe nder wakkati o annda dalila oɗum waddi hande komin gari ɗo andan zender waɗude ekkintinoje ɗe andan ekkintinoje ɗe nder mum no tawa filla golle kokkowo habaru nder wakkati cuɓakiji golle kokkowo habaru nder wakkati rafi keƴeron hakkillo fukkimum e no rewɓe du fa hande nawtore ko gadda balla mum'en dow filla wartirde hakkillo
fukkimum.
Gallure Difa heɓi waɗanede ñibdiji keɗi nder lawol fijo 18 décembre. Saabe majjum du waɗi ko jipporde lanaji piroji région de so moƴƴintinama ko laati iɗum walla hara fi ko darta arzuku région on sanne yeru no Abdoulawan Haruma ardiɗo comité kawjiɗo filla Difa ngala famini bandi min Farid Ibrahima keɓɗo noddudema e callal.
La rénovation de l'aéroport de Difa.
Moƴƴinol jipporde lanaji piroji ɗo enden Difa walliran ko watta lana piroka fuu tawaka fodde dow huɓere Difa de enden wawa jippade ada essence jippina himɓe e are na ada himɓe e are yawtina yaara nder leyɗe yaasi denne kampaniji lanaji piroji ɗi enden ñande fuu are gollirteɗe nder jipporde lanaji piroji keɓake ɗo Difa lanaji ɗi enden bawan nawtori jipporde de enden gam nder mayre du miɗen godi anniya ñiɓude mangajaji nokkuje ɗe are mooɓe koɗe bonta hano irɓiɓɓe leɗɗe en e liƴƴi kecci ndenne fotay jonkay liƴƴi ɗi enden juuɗe nden koɗi jaare leyɗe yaasi nde raɓɓinol haala ni jipporde de enden walliran ko watta lumaku cakantarare Difa
sembiɗa.
Jeɗɗi jemum nayi ni joni ko leydi Nigeria maɓɓiti nokku jemum nayi kerruɗe e leyɗe bandiraɓe ɗiɗi gomno kerri e leydi Niger ton Dungasam nokku tawaɗo nder région Zender to lumotoɓe ɓen kaali e wiide bayle fuu woni ɗum waɗayi nokkuje ɗen maɓɓita warde joni yeruni nuno bi'eteɗo Mahamman Sanusi Alaji Tayiro mawɗo lumoɓe mo nokkure nden fammini Samsu Fanta kando yewtidi de makko.
Habaru o ni hanono himɓe fuu goni non nanira ɗum nonni minen du min gonmiɗen nanira amma fa warde hannden wala batta ka heɓi himɓe bujjanni noon no naata leydi Nigeria amma sarusuji kawjiɗi filla yaha wartaji caka leydi Nigeria e leyɗe yaasin maɓɓitama himɓen ɗon no jaha no garta loreji ɗin he are ɗen kan en ni noon kaɗa naatude himɓe e koyɗe gonno peddita kerol gol enda no naata Nigeria non du fa hannden ɓe goni ɓe pedditira iɓe burto leydi Nigeria nde neɗɗo wardi are sayni ɗum deke dow torko ɗum filto nder cuccukka ɗum yawtina are ɗen non du fa hannde minen du demin gaddi are amin ɗum woni iɗum waɗira.
Bonande laabi loore ɓeydeke sanne ɗo nder ñamay nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga yerno Samu Sarusi paabotoɗo lawka bonondaji gaɗoji dow laabi loore wiri woodi duuɓe keɓi wadde burtanɗe keme jeɗɗi e capanɗe joyi konimɓe keme jeenayo e sappo e jeegom kamɓe woni ko paaba jeenayo maayi nder mum yeru donino docteur Ila Alasan ɗum woni hoorejo dekotoɗo dow Sarusi Samu o wi Allah e maɓɓitol propaganda ngol waɗi ko bonondaji laabi ɓeydi sanne ko Rafika Atter yewtide makko.
Ko watta burtaki keme jeɗɗi e capanɗe nayyi e jeetati kam min gaɗi hitanduɓe ɗi e nogayi min paabake himɓe gaɗoɓe keme jeenayyi e sappo e jeego'o gaɗoɓe bononda fa nawni e burtaki feere gon komin gaɗi kanƴi capanɗe nayyi e jeenayyi nder himɓe gaɗoɓe bonondaji ɗi fa keppi yonkiji maɓɓe himɓe jeenayyi no nder maɓɓe no woodi maayuɓe to bononda on waɗi woɓɓe dow no jaari lokotorore maayi ndeni ƴeewama sappo ɗiɗi lewru janvier hitande ɗiɗi e nogayi yaago sappo ɗiɗi lewru janvier hitande ɗiɗi e nogayi e go'o. Bonondaji kewɗi keɓama dow yehu warta himɓe ko himɓe parti politique ji gaɗi. Nde ni wi'a pottal parti politique ji to pama ko himɓe ɗuɓɓe no kawre to hawrindegi ɗinɗo.
Nani tonde région Tillabéri filla nyaw coronavirus on tokkiti wadde bononda kanjum wadi ko kengan gouverneur région wadi dima mudum to nangude sappo e go lewru janvier dubu jinaaji didi e noga e go nimbe kemen nayo e chapande jeetato e njoyo kambe e cellal balli mu en jeewa ko nimbe kemen dido e la soji tato kambe ngoni ko tawda e nyaw coronavirus on kemen dido e noga yo e nayo chawrama jamditi sappo e jeego mayile majum. Ibrahim Tidiane kacalla gouverneur odoni micintini e wiide ko laabi funo kani hojede gam hisinde nimbe rabu nyawgu dum dum misali der nokkuje to nimbe e goybe ngari misali mangeize lati nimbe eggi sanne e warte.
Hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallah bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nemmi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi hunne o wela banun nanul
hannana nemmi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamo illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nonnon bandirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenyo fu no tawaymo imma waya ma nyamata ma yahata gollen
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
sangarte yetter meden pindino e der lawol nyaw coronavirus keso gartudo o region zender yaade reesiyoji ɗi to fuu nder leydi meɗen Niger iɗum tokkiti heɓeede nimɓe wonduɓe mum amma sembe raaɓu nyawngu wawama de hoorejo sarusi kawjiɗo filla cellal nimɓe mo région on watti daande yaade e nimɓe wuro kinno e ɗowtanade laabi koƴaɗi gam hisinde nimɓe raaɓu nyawngu. Docteur Abou Yahaya nani koye Moustapha Mamman Sani Ilou Zander.
Au niveau de la région de Zender, effectivement, comme toutes les
régions Zender, min kebi nangube nyaw coronavirus gu hanono wabbe de région yi redu leydi Niger gum nangir nyaw wadi du nangube lawol aranol gu e lawol didabol rabu hu endan e lawol didabol gul wada himbe laso e go'o be der mu'en nayo nyawtake dadi sappo e ko deki wombe no nyawto hopital no wadi du fa hande paddabe wuro no nyawto cellal mu'en no yotini lawol didabol rabu guni illa fuddi fa warde kenga nayo min kebi maayde no wadi du fa handen maybe dalila nyawuji gum amma ko ni Allah wadi be tawrama bibbe nyawgu endal sey be limti derbe mayi dalila nyaw coronavirus labi nyawtigu cingadi di endal ka enni goni ko kollube alama nyawgu endal na be bibbe nyawgu endal tawa he mu en de kolle alama fu ko no tawra nyawgu endal ir himbe be wuro mu en paddete nyawti sey ni tawrabe nyawuji gum nangube bibbe nyawgudu kam en kay tile padde do endal hopital nyawti
être hospitalisé.
Dume bauta wi'i dow laabi joddinaadi gam hisa nyaw coronavirus der wuro Zender.
La grosse problématique c'est au niveau de la
sadorna ami mawdan dam min tawra tanni woni himbe hubere de endan alaamu mo gonno kolla gam be gala ibe dowtanu laabi cingaadi gam hisinde himbe nyawgu e raabu hana du do endan der hubere Zender tan na bi en region Zender tan nokku funo de redu leydi filla nyawgu enda e raabu mum sulay himbe pirtol ko e ko wonano wade e ko wonano haale dum fu nangay hakkiloji mabbe de neddo hiji goddo no do tanu laabi kisinol di endan do neddo tabbintina ko mo tawda nyawdo nane o wari der nokkure o mo hidi natude o tilsine o do tanu laabi di enda dum tan watta o do tanu laabi didu ko hani woni tawaɓe nder gollal ñawtiguɓe enden ñeñuɓe nder filla golle mumen kan en kaani ƴamin kolla no hana waɗirede ko watta himɓe jaɓa ɗowtano laabi ɗumen
pouvoir arrêter la propagation.
Ɗum won noddoje mum yaago e himɓe.
Komin giɗi himɓe paamadu woni hana gam welnude ɓerne goɗɗo waɗi miɗen ƴama himɓe ɗowtano laabi ɗi enden, amma gam ɗowtanade laabi ɗi enden kan tan taykaki joom en ande kolli ko wawi hisinde himɓe raɓu ñawgu
enden.
Ɗon to kibaruji meɗen Fulfulde Tili kirtanto jam hirti.